the African music mix on The Voice of America. Coming to you loud and clear with your favorite music. You are listening to African Music Mix on VOA.
If you want to hear the best music, you've already found the place. The African Music Mix on The Voice of America.
والراحة.
Brings a smile to your face, doesn't it?
African Music Mix.
The African Music Mix on the Voice of America.
Mi kofi, yes, mi bonefu, da mi ba, ma feel set up, e bia mi koya honyen no debia, bitta mi now.
Rubbish menim.
Mi kofi, yes, mi bonefu, da mi ba, ma feel set up, e bia mi koya honyen no debia, bitta mi now.
Odo ma fi mi kofi, odo ma kai mi wapi, odo ma fili fili, ma cheki cheki, ma cheki.
Yota nipenda mini kiwa fukara, yota nipenda.
utaniponda. Njoo utanipenda mimi nisipokuwa hasta siku nimechacha mimi nimekosa chapa. Njoo utanipenda. Au ndio utaniponda.
Haupigi tena track redioni, hata kwenye TV haunioni, na jina haliendi chini, najua unashangaa hata mimi sijui kwa nini. Jonge nipenda kanisinge kwa star, kwa sababu sio handsome wanasema ungekata. Mimi ni msanii na ndio maisha nayoishi, sometimes sina kitu lakini nakuambisha, nikipita manukato wengine wanaita marashi. Sio ya Pemba bali ni harufu ya Gucci, kila kitu ni original na ngara kuliko tochi. Kwenu mimi mpaka ndani sebleni, cheni kubwa shingoni na hereni huku na huko masikio. Na nashanga mamako haniti tena muhuni, nasikia litua chozi nilipo ingiliwa na gani. Jonge nipenda ningelosti niwe fukara, aunge niona sili ili nasifai kwa biashara. Mindo sugu hautapata mwana bora, asikuambia mtu kitu, mabitozi na matubi kwa natuwa na kitu. Kiwese geji kwa chini, dumana vyo chini, unastaini kilicho bora, ni lazima uwe makini. Sema ni kuite nani au kwini kama Dorini, niambia utanipenda kani sipo kwa sa, na kama siku ntalosi na nikikosa chapa.
Utanipenda mimi sipo ngara, utanipenda mimi kiwa fukara, utanipenda au utaniponda. Utanipenda mimi sipo kwa sta siku nimechacha mimi nimekosa chapa. Utanipenda au utaniponda.
Bado nina mashaka kila kunapokucha, hawa nilionao kwa siku wataniacha. Wametulia, wameficha makucha, nje ni binadamu kumbe ndani ni ndondocha. Wananichora kila ninachofanya, nikiwa nao pembeni wananisonya. Si wasichana, si wavulana, watoto kwa wazee, mazee kwa vijana. Niko na kila siku bega kwa bega, hata lafudhi yangu baadhi wameshaiga. Kila sentence mwisho ni kwekaga, mfano alikula nasema alikula. Hata siku za kazi sisi ulabu, sisi ni watu, hatupendi tabu. Rafiki zangu kwangu ni ndugu zangu, domana na shana kila kilicho changu. Lakini je, tutakuwa pamoja siku maitini, nikianguka moja kwa moja mtani hug au mtani tusi, na kuniona moyoni mwenu sina nafasi. Je, mtanipa heshima kama zamani, kipindi hicho mina ngara jukwani. Mapomota je, mtakwenda hewani, japo kunisabai au ndio bye bye.
Utanipenda mimi sipo ngara, utanipenda mimi nikiwa fukara. Utanipenda mimi sipokuwa sta siku nimechacha mimi nimekosa chapa. Utanipenda au ndio utanibunda. Leo 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 nataka majibu kwako na ukweli wako. Leo 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 nataka majibu kwako na ukweli wako. Lady, utanipenda mimi sipo ngara, utanipenda mimi nikiwa fukara. Utanipenda au utaniponda. Utanipenda mimi sipo kwa sta siku nimechacha mimi nimekosa chapa. Utanipenda au utaniponda.
More of the music you want to hear from your favorite artists more often right here on VOA.
Jealous, believe me, I swear. Since I'm famous, famous, I travel everywhere. Too many jealous, jealous, believe me, I swear. Since I'm famous, famous, I travel everywhere. They wanna pull me down, they let me hit the drum, but I know every second.
chance to turn your life around. Lani mowara, mowara, mowara. Lani mowara, motendi mo baby. That's a miwara, miwara, miwara. That's a miwara, mo siabe na biki. Azu asiabe na biki, senge, senge, senge. Singe, 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 singe.
Friends about VOA Africa music, sports, and news.
Wow. me donne au jeu qui se fait
pour oui, de toi tout me vient. C'est à toi que je veux tout rendre. Prends-moi par la main. Montre-moi ton chemin, baby. Permets-moi de savourer les bonheurs qui n'attendent pas d'être aimé. Oh, hey.
Allô?
L'amour de ma vie.
Best mix of your favorite music and the most reliable news source, VOA Africa.
I'm a gentleman. I'm a gentleman. I'm a gentleman. I'm a gentleman. Vitamins. Don't refresh. Most boogers in Nagat Trash. I tell my skin tone high, Nagat Raw. Shit, I like your mini skirt. Relax, sipping that get on my shortcut. The moon, I can't mimic the moon. I go head to go set up fresh. Got smell, got cocoa, come go on. I'm head. My demo, I will see what you be sweet. Milk chairs now zip. Check it in me from the zip. When I'm be a sinani, I'm not good. Check it in the nani. Nasiki, I can numpy. I'm a gentleman, you say yeah.
Ladies,
ladies and gentlemen, introducing Flash of the gentleman, madam, one honey panda. Oh yeah, I'm a ladies man. Always Nico Kazi, so yeah, I'm a businessman. My money take a fresh, I get the Superman. Do a Dr. Nico now, he was Superman. Nikki will bring you back, bring you muka, bring you muva. Ay, swagger balan, baby unakunywa nini. Pe unachotaka kwani iko nini. Pose, see ya tina kukadia. Paniki kupata siwezi mind pia. Baby unakunywa nini. Pe unachotaka kwani iko nini. Pose, see ya tina kukadia. Paniki kupata siwezi mind pia.
Siwezi mind mama. Nipate baby kwenye bar. Tuliza show ya wachi drinki.
Wachi drinki mama.
Girl, hear me chance. Yes, only chance. Ya could roll na a gentleman. Come close, the mommy to butter dance. Yes, baby doll, mini wako all night. I keep my swag right, all white. Na leon in a dish, na snow white. Rare kind, born eye. Ladies go mental, smiles all dental. We get it sentimental. Ka tempo kako gentle. Mini yule yule, tango shule shule. But I notice as a baby come too late. Mini yule yule, tango shule shule. But I notice as a baby come too late.
Nipate baby kwenye bar. Tuliza show ya wachi drinki.
To the south and the east to the west, the African Music Mix plays only the best. The music, all the music, non-stop on the African Music Mix.
Conca, conca, vino, vané. Jaimani dilo fata bomba. Imisango ya ba Jaimani. Imisango ya ba Jaimani. Imisango ya ba Jaimani. Umwana ba Jaimani yose. Ukupita pa mobe. Nakape pala kuminwe. Nakalembelo kuminwe. Iwe watiali panchito. Kajite panchito ali. Ejile mkuche nkula. Kata ulipo ashinishe. Imisango ya bacha imani. Imisango ya bacha imani. Imisango ya bacha imani.
African music from throughout the continent. The African Music Mix on the Voice of America.
Tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
Ma mère, t'es ma sœur, chante tout, t'es ma femme. Yeah.